Bwana ni mwema, fadhili zake zadumu milele.
Mshukuruni Bwana ni mwema, fadhili zake zadumu milele.
Mshukuruni Bwana ni mwema, fadhili zake zadumu milele.
Mshukuruni Bwana ni mwema, fadhili zake zadumu milele.
Israeli wote na waseme sasa, fadhili zake zadumu milele.
Israeli wote na waseme sasa, fadhili zake zadumu milele.
Mshukuruni Bwana ni mwema, 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 fadhili zake zadumu milele.
Wanashangilia fadhili zake zadumu milele.
Ndege angani wote wanashangilia fadhili zake zadumu milele.
Mshukuruni Bwana ni mwema, 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 fadhili zake zadumu milele. Shukuruni Bwana ni mwema, fadhili zake zadumu milele.